Yeah. This world we live. There are people going crazy because of love.
It's all about love. Wanyamiyonda, we killing it.
Me without you. I'm a nothing without you. Me without you, baby. I'm a nothing without you. Habari mrembo, hizi ni habari na habari za upendo. So please jihadhari. Njoo kwangu uje ukue na mimi. Ukiwa na mimi unataka kuwe na nini? Ona niko busy na kuimbia my nice song. Kubali pande hizi nkupeleke kwa nice home. Najua uko busy tena busy mpaka noma. Sema nimefreeze nimechizi mpaka home.
Me without you, baby. I'm a nothing without you. Me
without you, I'm a nothing and I can't do nothing. Baby, uko na mimi toka juu mpaka chini, natandaza ulimi. Mke wangu thamani, bei gali Lamborghini, mabisho samahani, hatushei kasahani. Penzi lako tamu mpaka linanipa homa. Kama teja vile na sindano nitachoma. Ya chanjo wakinifuata itagoma. Mpenzi njo wenipeleke kwa sangoma. Na ngoma bado inakita ka kitangoma. Mapenzi yetu hot ya wachoma. Usiniache baby J, nitadata, nitakonda, darling nitakoma.
Yeah, fighter, what's up, know it boy,
na MC,
dawa yao, my nigga Victor,
ayo, you brought up.
Up in here. Know it, boy. Kitty Wang.